Mimcho, cause the mother.
That is only moja linawasumbua, vichwa vao vinaumia, na badi nipo nimetulia, sina wasi nina kunywa bia. Ayo, japo roho zao zinauma sana, najua kwa watu wananiponda sana, ila na badi mimi sina la kusema, namuomba Mungu atanijalia neema.
Disco dancer number three, nacheza disco dancer ni for queen. I am a disco dancer number three, nacheza disco dancer. I am a disco dancer number three, nacheza disco dancer. Selewi. I am a disco dancer, nacheza disco dancer. I am a disco dancer, nacheza disco dancer. Selewi. I am a disco dancer. Naruka disco dancer ni pombwi. I am a disco dancer, selewi.
Wanga nataka ni drop now. God and the city best now. Wapo nataka ni mbuke, yani ni jute, bado na load now. Japo nataka ni shuke, yani zivuke, bado ni bamba now. Nigga ni call me, call me. Kino ni moja, nigga.
Japo ni kobu, na skubu, labo ni moja, nigga.
I am a disco dancer number three. Nacheza disco dancer ni pofu. I am a disco dancer number three. Nacheza disco dancer. I am a disco dancer number three. Nacheza disco dancer. Selewi. I am a disco dancer. Nacheza disco dancer. I am a disco dancer. Nacheza disco dancer. Selewi.
Wese ude king.
Yeah. Wazi. Wanangu wa mpingoni. Nasema, nasema meliona unu. Unu, unu. Wanangu meliona unu. Unu, unu. We mama meliona unu. Unu, unu. We kaka meliona unu. Unu, unu. We dada meliona unu. Unu, unu. Ay, ay, ay. Unu, ay, unu. Ay, unu ilo. Uno cha udugu umekiona. Uno, uno mama, uno, 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 uno mama, uno, 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 uno.
Wanangu wa safari ye, mambo vipi, tushushe kevantiri mladi tuwe fiti. Wanangu wa barimi ye, mambo vipi, tushushe konyagi kama vipi tuwe safi. Wanangu wa safari ye, mambo vipi, tushushe kevantiri mladi tuwe fiti. Wanangu wa barimi ye, mambo vipi, tushushe konyagi kama vipi tuwe safi. Watoto Morogoro anakubali sana, watoto Dar es Salaam anakubali sana, watoto Kongo, watoto
Wainika.
Wamechokoza mada.